push it, shut it, shut it, shut it. You're my compiler. Aha.
Kaila.
Yeah.
Kwanza umejazika kama mlima Kitonga, paka mabitozo na jigonga, figa matata na kwele umekwenda skonga. Jai na poko miss na poko tuna bonga. Hello, wendo mamito, amini mindo papito. Okay, wendo mamito, chana nao ya dunia yote mapito. Okay, weni bonga la dem, hata machizo mesema bonga la dem. Amini weni bonga la dem, tupendane tupeane yani kila sehem. Wendo mama Kaila, of course mindo baba Kaila.
Kaila.
I mean you wendo mama Kaila. Chana naona kufata wote ni madaila.
Anyone want to, tena wami watoche tulale. Anyone want to, sije niache kache kwa na wale. Ona nayo, kirewa kirewa, kirewa kirewa, kirewa kirewa, kirewa kirewa, kirewa kirewa.
Sitaki nikose, sitaki mwendo kasi, sitaki nipote. Changanya kila kitu mpaka nikole. Mini wako kila siku nipoke. Jua kweli nakupenda mama, siwezi kukuigizia drama. Vicheche na wakatalia sana, na nafurahia pia unabania wana. Wanga wanasema hunifai kabisa, wanatamani nikuache kwa visa. Wengine wanataka nikuuze kahisa, ila chizi nimegoma sikuache kabisa. Wendo mama Kaila, of course mindo baba Kaila. Amini wendo mama Kaila, chana nao na kufata wote ni mataila.
Tena wami watoche tulale. Anyone to, sije niacha kache kwa na wale.
Angaria mbele wewe.